ba 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 ba. Nini mnataka maze? Mashabiki ya mweleweki, mlokomenti crown ndo mlokomenti Wasafi, mlokomenti kwa Zuchu ndo mmekomenti kwa Nandi. I say, yani kiufupi ya mweleweki, kati ya Lunya na Kila mnampenda yupi?
Lunya, Kila.
Ona sasa mlivyo nuksi, hakuna mnachowaza zaidi ya kuchochea ugomvi. Maarifa yapo kibao, Arusha kusharegea, mapenzi ndo yanafanya dogo janja napotea. Mkubwa madii, tip top inanihusu mimi, nasubiri maelekezo mtoto wa nyumbani.
Mwambieni mwalimu wa kazi, kazini kwake kuna kazi, watu wamechoka maneno sasa hivi wanataka kazi.
Uchawi upo jamani, hamjashangaa, Yabiri Saleka trendi kisa suti tu kuvaa. Kuvichaka ona rikepu za Armando, show ya Chris Brown Tifanane na Rayvanny. Hata ongee nini Taylor Swift hawezi kwa yami. Kama unajua unipendi basi raundi hii umekwisha. Nipo nipo sana wanangu ndo kumekucha. Paka re mpaka che mpaka sina vina, mpaka niwe mzee simu wasipiga kina mina.
Bongo bana
sania kichati na star tu wa mbele anaposti kutuvuruga. Nandi alichati na Asha Raymond mpaka leo korabo haijatoka. Yani bala, tani kisanga, koma sava, ndo aja tupanga. Wanake bana, amweleweki, napenda kipi, napenda maensamu au napenda wenye pesa, napenda wenye body au vitambi kama pita.
Sechu
na rap kidong flow unique baba. Kiboss, kiboss, aina kukaza. Begin makofi baba niko hapa. Kama ni game, kama ni rap, mi nime rap kutoka before. My young young wapiga kelele, mina waona tu mabisho. Nini mnataka maze?
Rhymes.
Nini mnataka maze?
Rhymes.
Eh, ba 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 ba. Hey, hey. Oh shit, yeah, you love me. Hey, yo, Nuru, what's up? What's
up? DJ Usilizime Ligoma.
What's up?
Watu watanu, watanu, watanu na DJ Usilizime Ligoma. Watu watanu, watanu, watanu na